maanta waxaan isu nimid annaga oo hal qaran ah maalintan gaarka ah aan ugu magacdarnay munaasabada salaan sharafta Mareykanka. Waxaan u dabaaldegaynaa taariikhdeena, dadkeena, iyo halyeeyadeena sida sharafta ku jirta u difaacay calankeena. Waa geesiyadii ragga iyo dumarka lahaa ee ka midka ahaa ciidamada militariga Mareykanka. Hadalladaasi waxa uu ku bilaabay madaxweyne Donald Trump khudbadiisii la wada sugayay ee uu ka horjeediyay boqolaalka kun ee dadka isugu soo banaanbaxay inay u dabaaldegaan maalinta xornimada dalkan Mareykanka markii 1776 uu dalkan Mareykanka ka qaatay xorriyadiisii Britain. Sidii horey loo sii saadaalinayay, madaxweyne Trump kuma uusan soo qaadan khudbadiisan in badan oo ka mid a siyaasadda, laakiinse waxay ahayd munaasabad uu ugu magacdaray salaan sharaftii Mareykanka.
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told. The story of America.
Dhammaanteen waxaan qayb ka nahay taariikhdii ugu wanaagsanayd ee la sheego, waa taariikhda Mareykanka. Jabriil oo Maxamed waxa uu barakay jaamacadda Ohio State University, waxa uuna si dhow ula socday khudbadda madaxweyne Trump. Wuxuu iga waramay sanadkan waxa uu uga duwan yahay sanadihii horey loo arki jiray.
Waxaa madaxweynuhu uu abaabulay xaflad gaar ah oo dabaaldeg ah oo uu isugu keenay ciidamadii soo bandhigay qalab militari oo cirka iyo rugka la ah, taangiyo, dayuurado, uu keenay madaxda ciidamada. Ma dhici jirin arrintaas hadda ka hor. Waxa u dambeysay ayaa la leeyahay 1970-kii ayaa madaxweyne Nixon sidaasoo kale yeelay. Intii ka dambeysay ma ahayn arrin shaksi qaabil mudan ama shaksi ku saabsan arrinta dabaaldegsan ee maalmaha xorriyadda. Waxaa dhacay marka hadda in madaxweynihiiasi laftiisa uu soo bandhigay oo ciidamadii awood Mareykanka uu soo muujiyey oo asagoo ka shidaal qaadanaya dabaaldeg uga qayb galay dalka Faransiiska oo ilaa iyo sanad ka hor daah uu danaynayay inuu soo bandhigay awoodda Mareykanka, ayuu arrintaas fuliyey. Waxaa kasoo baxayna waxa weeyaan caqabada dhowr uu waajahay madaxweynuhu. Mid waxa weeyaan inuu arrimaha siyaasadda ka leexdo ayaa lagu xafday, inkastoo uu door xulay oo waxyaabaha qaarkood uu ka hadlay.
Madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xusuusta maalintan ay ku jirto dhiigga qof kasta oo muwaadin oo Mareykana, ayna muddo hadda laga joogo 243 sano ka hor mustaqbalka Mareykanka ay garbahooda saareen rag iyo dumar, ayuu yiri isugu tagay inay difaacaan calankooda iyo ciidooda. Kasokow inuu ku magac dhabay shaksiyaad ka tirsanaa saraakiisha Mareykanka ay usoo dagaalamay dalkan Mareykanka khudbadiisa. Haddana waxaa sidoo kale madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday dad usoo halgamay xuquuqda dadka madowga ah oo rag iyo dumarba isugu jiray. Arrintaasi oo ayadana ka mid ahayn waxyaabaha horey looga bartay madaxweyne Trump. Waa kan mar kale barasare Jabriil oo Maxamed.
Laga soo bilaabo halgankii Ingiriiska looga xoreynayay dalka Mareykanka ilaa iyo halgamadii ka dambeeyey oo ka mid ah halgankii dadka madow xuquuqdooda ay ku helayeen, haweenka oo cod xuquuqda codbixinta helay, waxyaabo badan oo caynkaasu ka hadlay. Laakiin guud ahaan waxaa la oran karaa oo dadka arrimaha ineday ay sheegayaan in arrimahaas oo dhan ay ahaayeen durxu siyaasadeed oo dadkaas u muujinaya inuu taageersan yahay, maadaama madaxweynuhu uu doorasho gelaya sanadka soo socdo, inuu ku durxulayay dadka madowga ah inuu yahay qof u nugul arrimahooda iyo xuquuqdooda, haweenka qof u nugul ciidamada iyo poliiska iyo gobollo kala duwan ayuu wuxuu ka keenay dad khubaro ah ama dad taariikh leh ay ka mid yihiin gobollada la isku haysto doorashada lagu gelay doona sida Ohio iyo Pennsylvania iyo meelo kale.
Waxaa xusid mudan in madaxweyne Trump markii uu ka hadlayay dagaalada ciidamada Mareykanka ee ku galaan bannaanka uu soo hadal qaaday ciidamada Mareykanka ee dagaalka kula jira Al-Qaacida iyo Khaliifada Islaamiga ah ee Suuriya, isagoo oo sheegay inay ka adkaadeen magaalooyinna ay kala wareegeen 100% waqtigan ay baabi'iyeen ciidamada Mareykanka.
The army brought America's righteous fury down to Al-Qaeda in Afghanistan and cleared the bloodthirsty killers from their cave.
Waxay ciidamadeenu hoos u dhigeen cabsidii laga qabay Al-Qaacidada Afghanistan, waxaana ay ka sifeeyeen dilayaasha dhiigga u hamuunta qaba godadkooda. Waxay xoreeyeen Fallujah iyo Mosul, waxayna gacan ka geysteen in la baabiyo khaliifada ISIS ee Suuriya 100%.
The ISIS caliphate just recently in Syria 100%.
Xusko sanadkan waxa ay kaga duwaneed sanado badan, ayada oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka qayb ahaan la arkaya ayagoo dul heehaabayay magaaladan Washington DC, sidoo kaleetana markii ugu horreysay taangiyada dagaalka oo tuuto uu ku buufisan yahay lagu arkay bartamaha magaalada Washington waxaa salaayska indhitiri kara dhinaca kale in hadalka iyo khudbada barnaamijka madaxweyne Donald Trump ee ugu dabaaldegay 4 July sanadka 2019 sidoo kale tan ay barbar socdeen barnaamijyo kale oo madaxweyne Trump maamulkiisa ku cambaareeyay siyaasadda dhinaca socdaalka haweenka iyo kuwa dagaalada ka soo horjeeda oo iyagu markaas u ololeeya arrimaha bulshada.